FM du Mali.
Jogol la lam hokkudojo o la hasindini hengtangol hore mo fufu e meden buri fufu rewbe be dum ne ko holliti kanko lugotodo Khadija Keita e wi mako hana feerewbe be hettine sere sabi e be jogi bawde lenuri dati dabriji fewde tiarlaji leddindi
rewbe kala hali e andan be golle mbobe halfinede darnde ana nukkule le fudo leddi malindi wana dum won ko nyaki hande do leddini ga won lawi di mikani jabboraali tafon hande ko hani wadede ko woni rewbe be bame watte golle yalla kam be du e be keba wawre latade dunke andande kolle ko be gondi wadde nokku futo be tawa
su kanko tugula hawa simiga horejo kunafuni tv jigitinde rewbe be le jogola lam hoktojo o latto boppi kanko jeddo ko baruje hultiwide adadu chapantatli temedere na hani jati tabede le gouvernement kando juneda o
comme toujours
hono no wordi abada do leedi malindi to yimbe nodda fa halda fu atawan ko heewi hen fu rewbe wala he tawede rewbe ni jide e batu ngatteedi na famu ana mawni san sabe leedi fu wawa mu inede so tawe rewbe mu takkabe bangi na gitabe mide miri le gouvernement lam hokkunere ngarto fa juine o rewbe be hokkete darnde ko be kandile he
ewi Abdoulaye Doucouré avocat sans frontières Canada le leddi Mali sen ewi telaji goddudi ana hani gor fu fun tana hore kabaru lam hokkunde jo ewi mako ciagal adu tabantat le temdere bangal rewbe be de rewbe en hani dun watande hakkilo mabbe wiide kambe worbe fuf gotum bangal imadraji wonande leddinde
c'est aussi
lam hokkunere o darnde mo woni hunchande hore de nago yirware to leedi malidi hande wajibi kina yimbe be fu weedondira juude so mi jibbe fa dun laato le miloji an leedi malidi wakati mo wolle mu o ana hasindini rewbe worbe kala hali en andan be golle jardibe kollande leedi malini nokku fu to be tawa bibbe leedi mali fu so won darnde ko way wadde hen ana hani hollude de la
nation fa hande leedi malindi heba gouvernement tafu kanon posuji president joko president kanya premier minister totama worbe yo posuji di rewbe ndabawi jati hunchande hore dun goliti jinganobe kabaru rewbe yogabe.